tamila mwenge impossible de vomuti mana gutunze bali yumalayiko wakubisa ndabiko kuva wena kulaba nevanze sijejusa stylo sezo nesimayelo sezo nobulunji bombuza wabija waye sase wonze nekuwo mutima na yesu abatogulumya abasoka bali banumya na yekwe obakira toba wabute obakuyita bagambe tiwafuna mubiloto byange gwe gwendota sabatu saleka tota kakuyite maminga kampita dati byenjagala yumatweyiva obulamu bwange gwa bufuga sase wunze nekuwa mutima na yensaba togulumya yumatweyiva obulamu bwange gwa bufuga sase wunze nekuwa mutima na yensaba togulumya tabasoka bali bafitina tebyange bali babitagula bafele balavu tebayina fiya mutima bali banjuzayuza wafuka rwabbe byonobisangula olwo bulungi bo balina batanze siri ejjusa kale jira tuzinema amazina after dance fe tufuneyo kadina megagalo mulungi gwe nafuna sijalabankana ndi mugumu kuba mulina yo my queen komi yo kabaka toba messenger nkuweleza obubaka yumatweyiva obulamu bwange gwa bufuga sase wunze nekuwa mutima na yensaba togulumya yumatweyiva obulamu bwange gwa bufuga sase wunze nekuwa mutima na yensaba togulumya yugate buli kyenoonya buli kiro mulungi gwe ndota abantu okoza mbagambe ntya nefasili kukitinga yuli wano munda munze mutima gwange nagutunze guliwo abakulwanyiza baswate tuli bumunge njuba n'obudde kwagala nnyo nze nkole ntya sagala bakulavu jompa tonenya kuba gwabireeta amasono ekiwato byanyola yumatweyiva obulamu bwange gwa bufuga sase wunze nekuwa mutima na yensaba togulumya yumatweyiva obulamu bwange gwa bufuga sase wunze nekuwa mutima na yensaba togulumya